ngisaba nokuvela, ngisaba nokuvela kini sele, ngisaba nokhokha, ngisaba nokhokha kini inkomo zani, alobona ngoba umshaya ngaphakathi. Oso, awu ngisaba nokuvela, ngisaba nokuvela kini sele, ngisaba nokhokha, ngisaba nokhokha kini sele inkomo zani, samalobona ngoba umshaya ngaphakathi.
danke, 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 boy, danke, boy.
Jungle Boys. Jungle Boy.
Catelela Maura,
Catelela Maura.
We'll be right back.
Master. When I went to,
Fuck is a way to, man. Fuck is a way to, man.